CKMusicPromos.com.
Another one. Last don't in the tickets. Simwala waliza again.
At least tenze libe my pressure na bazesco. Hello nina family you see me as a pillar. Vose veni chita nida wasi vichitika. Mabine nenzo gwila, siya chitika.
Ah, deti kwa nishe impresha. Fingi ndepita momwani. Kukosa na kosa ide. Oh mama. Deti kwa nishe impresha. Kukosa na kosa wani. Fingi ndepita momwani. Stressing, in my goleva every day, from Monday to Sunday. In our stress, in my goleva every day, from Monday to Sunday. Kylie, Zescovasi, Betre Kulibe, Nalamani Libe, Zescovasi.
Singine waule sibati apa ya kusako. Veni mvela sininga kambe kasako. Mwana anapasa nilipeza paunza. Stress ya nigwila apa nizi mvela lusa. Mazonezo shauti wakulila nilodi. Atitisafa kakoloko mailodi. Wanzanga wanse wanangena sanga wanasoba. So happiness nilipeza mukamova. Insome ya gwila tulo situkoneka. Nivela mchalo monga nilichapeneka. Machampio mumira siwaoneka. Ushe veni mvela jebe mvela.
Deti kwa nishe impresha. Fingi ndepita momwani. Kukosa na kosa ine.
Oh mama.
Deti kwa nishe impresha. Kukosa na kosa wani. Fingi ndepita momwani. Zesko vazimia. Detwe kulibe. Ndalama nilibe. Zesko vazimia.
Exclusive from CKMusicPromos.com.